Shaitone Boy.
Shabu nyumbawa ili mradi yanga nisipepe nibaki chini ni wanyenyeke ndo nakueleza haiko sawa walikesha wakiomba nipote Mungu baba akanitete ndo nakueleza ila ana blessi sagodi ndo manya nipo hapa
Jaribu kuniroga mekufa miniko fresh na chogopa ni woga mbohati.